Let's get it one more time, let's go. Remember, you know what it is when the air is with a Tim. D-O-D-E boys, let's come on.
Sokope le kofler Akakon, akakanyu Kaliku komo ni mayati Palama soka mone kochi mwali munandi.
I know you like my dancing dear Shana. We Shana, eat yet yet kino pana. She's like the dala mwasana. Na inenje vile teki tisa we Shana.
Ifo kuzambi, kuzambi
Kuli akakanyu Kuli akakanyu.
I'm the greatest to ever do this. This month kids out as a couple of young kids keep thinking shit. I got lit moves, I got big dreams, plus big deals. Slow down, you my niggas spit kills. Say no to drugs, spit pills. Break it down. Ukushana kana fukuma chills. Akakushana nangu muma hills. Ready? Hivile apako shalete pe. Ubasipe paka feba kupente pe. Kanyuka dansaka, kalete pansaka. Shona bakansaka, tundele pankasa. Shileka kunkasa, kunate kulusaka. Need them for simple things, show me your sympathy.
Sokope le kofye. Akakon, akakanyu. Mayati palama soka mwane kochi mwali munandi.
I know you like my dancing dear Shana. We Shana, eat yet yet kino pana. She's like the dala mwasana. Na inenje vile teki tisa we Shana.
Ifo kuzambi, kuzambi
Kuli akakanyu. Kuli akakanyu.
Yato kukumta kumye.
Aletu langya kenu. Lelo langya kenu. Lelo Chambaso. Lelo 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 Takeshi lena wino kena Tike swaka kena kenu mwe mafanza Mwe kaleka dabwa Gawa kankoma na kika tapa Kalikuwa kale muli reko sana Toka wesha na kabidi vashana Nigu chwana mama unchwana Kopo kapu kama vele kunchwala Pano tulini nkabelele Kali baba mpata nikabelela Isa kufundeku na tu kwa lelo lesa kufinde Mbasa Sokope, sokope, sokope le kofye Akakon, akakon, akakanyu Kaliku kama ni mayati palama soka mwane kochi mwali munandi.
I know you like my dancing dear Shana. We Shana, eat yet yet kino pana. She's like the dala mwasana. Na inenje vile teki tisa we Shana.
Ifo kuzambi, kuzambi
Kuli akakanyu Kuli akakanyu.
Yato kukumta kumye.
Aletu langya kenu. Lelo langya kenu. Lelo Chambaso.
DJ King D.
I see you man dealing.
Papele,
both dubs.
Papele,
wanna kalonko.
Hale papele,
AJ.
Papele,
Ken Hughes.
Papele,
J Ana Z.
Papele, Hale papele. Papele,
what is this? Game on exclusive.
Papele,
that geek kasiya.
Jump watch.
Hey yo.
Del Boris Vapele, professional music. Professional music.
Remember where you come from. Zambian music promos. Don't see old.